abaka panel batandise okutuuka mu kisaawe ky'ekkolo parliament wegenda okutuula emisana ebyaliro okusomerwa embalirira y'eggwanga y'omwaka ogujja 2026-2027. Baliyo yabumbye 83 nga yayisibwa parliament enkadde y'11 mwezi ogwokuna ekisigadde minisita w'ebyensimbi okugisomera eggwanga mu butongole. Ku sente zino obumbi 44,000 zigenda kuva mu misolo egikuwanza munda mu ggwanga. Obumbi 1,197 za kwewola munda mu ggwanga. Ensimbi zigenda okuva mu ebunaayira ezitaliko obukwakuli zigenda ku obumbi 1,127 ate nga ensimbi ezigenda okuva mu mafuta agagenda okusimwa akawumbi 1,400 ate abagezi oyo bagenda kuwa Uganda obuwumbi 1,200 okutadukanya ebyenfuna ebyeggwanga omwaka gw'ensimbi ogujja 2026 ogwomusanvu.